jego ensoko tuzaje tutamanye nane misambe jitutangira jituli mulucha ne tutajetiba musayi kwange tuli kujego ensoko tuzaje tutamanye nane misambe jitutangira jituli mulucha ne tutajetiba ebimbe imbe ne bitusenkenya tutudde tuzze mukulozolera obuzibu bufuuka agazibu ddala banange tujja okunenya abafu bubasinge nga tunyenya ebikya babakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituwolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandye kutteko tusibuka mu nzikiriza na munono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufaanya libibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako katulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola ntwetuddeko twesigayani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya wafasi kusanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be basookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumbirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo okutawaŋŋanira mu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoka ensi kyeritukwatako okufa tekweruza ndege evuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mukyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya gataliika ajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bajjwa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula gye bitugayaza ebitono ddala ngatajjumbidde atujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako neyasobya lyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuzze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuvaateeyo ne tuneneŋŋana abooluganda ne tubalankana twesibiridde entanda entono tuliba tusembera ne bazingako abaana bamwe muli batomaki nga mmwe gye baabakula mwashawayo muli kumanya mulondalonda mutumatuma fe yagomusa ebintu bya museyi mwabikwatamu so yabibagana ne mulalambala okuku kwava n'oli omulala eyafa leero ogwo tulina misango ddala. Osula wera kabuko manya tiwebe baka twategera o kiriba chinzi situli bajjayo obutalulumirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu kulwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataata obbasi bawamu bwe kiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe ne bituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe bali bulaani alitubuulira nze bino bikwana bikaliddemu balala batukyayira ddala ddala olw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu monga ebibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu na kumanyikangako musaayi gwange ensaba twogere ddala kikyennya ekituboolanya lulala Katumba sottegadi yajimpisaako kafuufa ndabye amusanga mu katalaala musandika mbwalineeka ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekikyomanyi bannyinaffe okubuna amalya ow'ebujwa nga yalifiiramu nga ne gye yazikwambuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo ebinsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obukyu bye twewaanyisa tuddeŋŋana bye tuteeyama beetuvunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya bitoolukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa temuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwakasambula mu nnaku zaagwe ekkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'ntongo otya abange muli bwe kitatto oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obukyu.